Facebook.com.
Tunanza upya sasa.
Just beginning.
Chill. Konde boy. Yani chila na konde boy. Mula na kupa stahiri, hakupi unachotaka. Domana nimetulia na kukabidhi mtima. Naridhi kifungu mbili, kukosa na kupata. We unanivumilia, hata nikiwa sina. Minajua wapo, walosema unifai. Ete tuindani wanajichosha na kujipatabu. Oh, walosema umetoka na Masai. Tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu. Ila mindo ni shapenda, shapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, nishapenda, nishapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agi singoki kisiki, musijipeta.
Mabu, 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 la 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 mabu. Mabu, 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 la 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 mabu. Hawapendi kuniona na wewe. Nimekani machu na wewe. Wanatamani niwe nimekwisha. Ola la la wakuchikue kabisa.
Love sweet
nye mafundi wa kuchamba. Mnafanya kazi ya kanisa. Ridhiki haivutu kwa kamba. Na wakumi apata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba. Tena na meza kabisa. Sio kama najigamba, ila mbali ninafikisha Njomana ananiganda ganda kama pochi ananiganda. Njomana anapanda panda kama kochi na mpanda. Minajua wapo, walosema unifai. Ete tuindani wanajichosha na kujipatabu. Oh, wapo, losema umetoka na Masai. Tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu. Ila mindo ni shapenda, shapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, nishapenda, nishapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agi singoki kisiki, musijipeta.
Mabu, 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 la 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 mabu. Mabu, 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 la 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 mabu. Hawapendi kuniona na wewe. Eti nimekaa nimechu na wewe. Wanatamani niwe nimekwisha.
Phoenix.com.